bien magie. Minataka tutu dondoke kidogo. Mdogo mdogo no pose for the photo. Haitaki story taki nini taki zogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Mdogo mdogo no pose for the photo. Haitaki story taki nini taki zogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka 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 kidogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka
Mdogolo, chuna dondoka kingwana. S-class ukichoka kudondoka kuanganya. Ukona lips poa, ntakona kenyezi nafanya. Hype iso kuchocha udhani wendo kumbanya. Toto mwarabu vanilla latte. Anapenda kushika yangu naipiga mate. Nyanya, nyama managu sembe ya date. Nazide mbonga kavu kavu nefinya jaste. Niko mazero, batu najua cheda ni mindset. Unaitwa nani ngocha, weka kwa handset. Kwela wa high stakes, anatekwa na one take. Kijana ya Islando nipedi wa hot press.
Dondoka kidogo, mdogo mdogo no pose for the photo. Haitaki story taki nini taki zogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka 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 kidogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Baby girl basi katika mdogo. Venya nafanya seta vunjika mgongo. Anatingika kango mazile za bongo. Tuko shere wapi dafya kona gogo. Wame tubeba tuko gat tuko mzozo. Kwa highway na wapita kama bombo. Na ucheki by the way utanidigedi kwa ndoto. Ai cheki ulala. Sambono na shanga. Nacheza na maneno na baki wa mezuba. Sasa nani bala kubali na kata. Na shine kama nyota cheki vele nanga. Sabasi we dondoka kidogo. Mdogo mdogo no pose for the photo. Haitaki story taki nini taki zogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka dondoka kidogo. Dondoka 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 kidogo. Na kume jamu neza dondoka kidogo. Dondoka
kwa na kustage unadondoka na jam. Kabla ningize maweng nilichanganya madams.
Alisema tunde break nikamchoni na katha. Na nadesha ni wape unapakuna ni ngams. Kiza
dondoka shukisha poaga. Bambuka tunakuchanua ukidhani umechanuka.
Mwere anatulizwa kikujanga na mapupa.
Dondoka na tinja la kupigishwa na machupa.
Dondoka kidogo. Mdogo mdogo no pose for the photo. Haitaki story taki nini taki zogo.